Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Sakirabe hedbe ono e jam hande Allah bare noga e go o lewru novembre hitande 2018 sappo jidde yamde jabburi masilima chapande nay e joy Ousmane Nyali buddo kabaru gido ganyi kante to goggi jande to tongande heere nde FIDAS wadde holliti wide lele bije e chakiti didi ko yata civil entemere joyon woni warabe le hakkundere leydi meden di horebe nde fedde anandarte e lam o waylita dabere yalla himbe ana kebande naako sukaabe l'école Mamadou Diarra numéro 2 Madina Koura nga njalti beta ko wadde majere faculté métal mu ben ko tuli yupete bangi l'école mabbe o amiri daande de paminibe adi wiide oyata hebanan dun dabere lebi gite ngem maadi won e kulantereje de rewbe nawtorto fa ngarda tawene edu way wadde kuteji dow jile ko sabi nen be rewbe ana nawtoro di lebi gite ebe andini kuteji ko dum watta dun na nenno en keban jabmu dun le kabaruji di yodi woni sambe kabaruji di kikita ko bismillah modo hedaade studio tamani ko yata himbe temere joyon woni mbarabe le wuddu leydi meden di le lebbi jiddi FIDAS fedde humunide hakkeji bibbe adama hokki o kabaru talatare de le tongande wadi e wi FIDAS be civil en yogabe mabbe mere mere mbarete figol e lalingol himbe sembe fu an wada le den kuje horebe mabbe anadarte e lam o waylite no gullerta fande na gunen himbe kebe den na gule onoko Umar Waygalo
le ndedo tongande huminibe hakkeji bibbe adama na kollitiwide wayde jam e deedran ya hatan beedo le wuddu leedi ndi be bi bonanda cekitiide wadde di sabami le temedere fu chapande naydi le wuddu leedi ndi wadi ndedo fedde hollitiwide bande lewru janvier yottade lewru août hitane 2018 ko yata civil en temedere joyon bara le odo nokku be beedi le hindu wiide dido dubi cekitiide ko yata civil en udinere e temedere don kanyam bara le odo nokku goto ko yata gelle chapande joy chumaton ulati sababu du so ko yata yimbel o ina chapantoto njoppi nokkule mudu en ko koto e lami de do fedde mo noddete Florent Gel o holliti wi noddete tobe jaajim kobbe wala fu do acci do mbawi yottade fu nokku do lamu o wala be beddu e be tuugi sabiya bamde lewru avril yottade lewru juin jabbi non du ko yato yimbe le temedde do e chapande njattom en jaddom kanyi en barale o do nokkule basiji ngaddi to hakkunde jaleni fedde FDAS de holliti wi nyalawma hande wana imadraji mangal pat en tan hani wadede yimbe le ngabbe jido bonanda jan han nangede be nabe yeso seria jukabe
e wi andim be de nagu yogabe fa dejer waybe le leedi meden di leede en kuuje kana nena yurer wadali majje sariya wadano haniri be koliti wiide fayse mangal baden be damale on nokku haday fa han rafinde nagu an heddi le majje Serge Daniel o andin do kabaru den nagu holiti wiide lam o waylitno gollerata fa himbe keba holare kedde ko wi Adam Amadou Haider do faccitango momin sendebu
be gudambe di no so woni je
sebi jon kapo pe sahal leedi ndi ngari nawtorade wuddu leedi ndi e hakkille am den yibbe mabbe kabe digiton don lati ke sababu yirwinde jadiston en joni sabe amadu kufa gondo to yo ke ya do yadda ga pati njegite en dun suka be hewbe nati le kubbe de batte rafisaria don torribe tal kurundu kai ana hollitan no kabarundu ti dirijo so mi en jidi yeltude le ti dalaji di ana hani nukule de yirwinde dun yata ceggal ndena gu yirwere e sari gonga ke to joni mangal pade leedi di tan wawana dum ana hani joni juddi police en batto
police de proximité
Fabi dro don famu sakiraabe don baa jewre di kabaruji fu do hello jamen Facebook e Twitter fando kondu koni hakilaaji modo don baa noddude do di numeroji di tawto e répondeur chapande jidde joy chapande jitte en sappe go chapande jidde joy chapande jitte en sappo di sukaabe l'école Mamadou Diarra di dabo Medina Koura komi di dabo Bamako njalti le classeuji bete albarende ko yaltinibe faabe kolita metal mabbe ko mbundi yuppete bangi suudi l'école mabbe ndu Ameri Diande de be njeeto mudo nenno o baminibe aadi wiide dabere bamete nenno dabereji kebete le badde garoji de yalla tuundi ana sele yuppede le on nokku faabe dur aden famu kedden mumen sende bu e Umar Waygalo
sukaabe hewbe jangobe e suudu janginirde Medina Koura lollirdo Mamadou Diarra di dalti bete albarende jokki hen bandiraɓe maɓɓe gomɓe les cuuɗi janginirɗe goɗɗi ɗum gari ɓe kolliti metti maɓɓe do kabaru ko tuuni yuppete heddi suudu janginirɗe nde majotoɓe ana darda e laamu o o motta tuuni ndi saabe iɗum uura sanne
ñamani kasali
ɗiɗo tuundi an torri min sanne min jehi min jaltuniyi sukaɓe ipteg ɓe ɓe garɓe paabu min fa min jaade to amiri deende o to min mbawa fewi jangude kalasiji ɗi fof ana niɓɓi ɓowɗi jaati ana li hen ana gata min bangue goto fa tuundi sammini ɗum komin darata tan tuundi fottine toon fa min keɓa min janga
saraɓe ɗum ana darda e laamu o o fiya dabareji yalla tuundi ndi ana ɓotte e wi maɓɓe iɗum wawi latade sababu ñawde sukaɓe ka ɗum wellay ɓe ko sukaɓe yalti e hakkille maɓɓe iɗum wawi latade sababu tiɗalali jande maɓɓe
sukaɓe ɓe mbawi wadde ko foti lewru tawe ɓe jangata wakkati fura tawan ɓe ñawɓe komin dartata laamu o ɓe ƴayalon tuundi hani iwrude toon
keƴaɓe janginirɗe nde koliti wiide ɓeɓe faama metti sukaɓe ɓe kamɓe ɗum ɓeɓe darda e laamu o fiya dabareji yalla tuundi ndi ana ɓotte fa sukaɓe janga litellal keɗena Abdoulkader Traoré o hoorejo goto suudu janginirɗe nde
sa haali haala golle a haalan haala cellal minen cellal sukaɓe min gondi e haɓanade ɓe ƴewto yalonoɓe kan heɓinirde oɗo tiɗalla jogala miɗen andi so ɓiɓɓe maɓɓe gonnoɗo ɗiɗo tiɗallaji matataki
e wi yimɓe hewɓe ana ɓuuri duuɓi sappo joni tuuni ana yuppe heddi suudu école ɗo kañe wona arando dun sukaɓe jalta hollitinde metti maɓɓe fa ɗum ɓotte
ballon rewɓe coupe d'afrique des nations ghana 2018 caggal ko mali hawa arande heɓi gañude ɗiɗe ɓerde nde ɓe gañi keñe black kens ghana ɓe keɓi badduji ɗiɗi nenno gana yimɓe rewɓe gana ɓe keɓi baddu goto caggal ngol hawgol mali ana wawi ƴaɓɓade yaade demi final sini gañi macci muɗum tataɓo oumar waygallo
arande rewɓe le leydi cameron ɓe kawi ɓe gattiɓe baddi ɗiɗi ɓe keɓi baddu goto leydi mali ndi ɓe kawi gana gonduɓe silminde ndeɗo yambere mawde ɗum haɓɓi hoore jamare nde furro baddi mabɓe ɗiɗɗi fuu basira touré watti ɗum goto penalti wakkati nde ballon o heɓi silimaji noka e joyi ɗiɗoɓo o watti ɗum wakkati nde ballon o heɓi silimaji capanɗe jeɗɗi e jeegom bi goto mo leydi gana ndi noddirteɗo elisabeth ado watti ɗum oɗo ko wona hollita wiide kaw goto tan heddini mali fa ƴaɓɓoyaade demi final aljumare warore nde leydi mali ndi hawrita e leydi alanzeri wuɗɓe fof hoyfude le ngal ɗo guɓal gana kañe cameron piidan oɗo wattu goto
ɗo bomako ɗo rewɓe hewɓe woni nawtortoɓe leyɓe guite gemmaɗi ley yambareji mawɗi hono kurtuguji lamburuji e bomi e wi maɓɓe nenno ɗum ɓeydan wadde ɗum ɓeydan gari maɓɓe tawene sawroɓe guite yogaɓe kolliti wiide ɗi leyɓe guite ana mbawi waddande ɓe torraji fa ɓeydorɗe ɗen famu keɗen oumar waygallo e ousmane dikko
ko heewi bomakonkoɓɓe fof fa ngarɗina kohe muɗen so ɓami fa yambereji ɗin jottiki leyɓi takketeɗi ley guite ɗeɓe noddirta ñe sini ɗi ɓe takkata ɓe kolliti wiide ɗum ɓeyda gari maɓɓe sanne
mi wawa halde e inde woɓɓe ka noon min e hoore ni ɗi leyɓi guite ɓeydeteɗi ana ɓeydanakan gari min somi waɗa leyɗi fuu mi weltatako ana wela kam waɗi se gaɗanmi ɗiɗo leyɓi guite satuji pakeji ɗiɗi satuji du pake goto miɗen jiɗi ɗi leyɓi guite saabi ɗi ɓeydanamen gari ana aywina guite saabi yitere ana huncana hoore satu ɗum waɗi se jiɗumiɗi fa sanne
ko heewi maɓɓe sono wara fa takka ɗiɗo leyɓi guite yo kol woyɓe ɓamata soɓe takka e leyɓi guite maɓɓe ɗi soɓe nawtiro ɗeɗo kuɗɗe iɗum wawi ɓoyde ley guite maɓɓe du ko yata jontena lebbi ɗum e tawede fuur nawtira ɗeɗo kuɗɗe ana wawi waddude kutteji fewde e guite jomum noon kanko docteur guiro nohum gollow iyotawa hollitiri wiide
ɗi leyɓi guite ana gaddana guite tiiɗallaji kewɗi satiji rewɓe hewɓe ana gara ga caggal takkugol ɗi leyɓi guite guite maɓɓe gojjan satu ɓuutan fewi yo ɗi tiiɗallaji ɗimin jiyata satu fuu yo ñawuji ɗi ɓoyata andanede ana waddana yitere ñañare rewɓe hewɓe anda no ɗi leyɓi du moƴƴinira satuji himƴagoji guite ana gaɗa se ndiyam sowna yitere ka sa takki ɗi leyɓi ana haɗa yitere gongol
wona ɗum tan nawtiraji ɗum ana wawi waddude ñawuji goɗɗi kasen ɗum o ɓeydi dow hen
satuji miɗen kawra ka ko heewi anda yoko gollino duuɓi sappanayyi sappo e joyi e ƴaɓɓade woni kutte goduɗo so laawi ndiyam guite uddi ana waddana yitere yorde saabi nde heɓata gongol no haniri ni ana wojjina guite satuudu kana sawre satuji ana waddana jaati guite wayde uddade
ñalawma hande o ko heewi rewɓele ɓe ana nawtiro ɗum taweneɓe anda kutteji ko ɗum wawi wadde fewde e maɓɓe ɗum waɗi so yoga e dogotoroɓe kolliti wiide fadde rewɓele ɓe nawtiraduɗeɓe kani ƴewtade kohe maɓɓe tafen
studio
studio tamani yo faabal laamu leyde Suède, Danemark, Suisse e fedde leyde Europe.
Sakira be nyandaro en kabaruji gondi le region ngaji meden di Mobile Academy Tombouctou soutama hecci kanya wattu 11h dum wadi ni mi nyama hakkunde duance e konna yimbe nayombe academy kanya e kap Tombouctou gonnobe le maggel na sewar pourno yaade jande be jippinama mobengel kanya e kaake mabbe fu nan dum cakkiti be be jaaji e mudon torra goddo ka fu hewtaaki be bami nena mobel lumo gongel jabbotongel nabbi be sewar yimbe jombe en kapode be anda goni kertege mobel lumo gotel pewtinongel yaade lumo endeli men o nokku leel cercle ansongo woni e wisedi be di bandeji tati teti wonnobe le mobengel kaake mubbe jaaguuji nan no telephone ngaji kany e milioji ko yaata milioji tati sefa ko buri himbe ujunere etemede don woni jippina woni joinibe talkimu en direction regional police kulkor fa lato police en yubo inde be himbe anataka gouvernora region on eno kajar fu anawa yaade jewde farde yubo inde chaki totodo takkede yontere warorende region kulkor o himbe temedere e chapane jeno e taton woni neno hanbe mamede fa lato police en sakira be dokado di kabaruji ka kedde hedan wowirini yewterende anawodi wassalam. Sido Tamara.